Club. Mola alipokumba alikumba vizuri, tena akakujalia kuwa na macho mazuri. Unapocheka meno yako yanang'aa kama jua. Ninatamani niwe wako nikutunze kama ua. Ni kitu cha thamani ukiniacha nitaumia. Usijipate mapenzi nikabaki mimi nalia. Oh city baby don't drive me crazy. Wake up my mind it's not fair. Oh city baby don't drive me crazy. Wake up my mind it's not fair. Nikikupata rafika takuwa takujali. See you.